Shanky supplier. Don't come.
Oh na 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 na, I'm black talent.
Huh? I like music.
Niki wana producer Nonzo. Nonzo, I'm sorry, dada, naomba usimame. Nina sifa zako nataka kukupatia. Moyo na kutamani mdombo na shindwa kongea. Yani nikikuona napatwa kigugumizi. Nasina wasiwasi vita nikubali. Yani kanunua daftari kaanza kukuandikia. Jumbe wa mapenzi wenda utakufikia. Ni mzuri ukweli warai yake Mungu takupenda mpaka ujidai. Ni mzuri ukweli warai yake Mungu takupenda mpaka ujidai. Nakupenda gami, I love you, love you, love you. Naomba uniamini, I love you, love you, love you. Nakupenda gami, I love you, love you, love you. Naomba uniamini. Nakupenda gami, I love you, love you, love you. Naomba uniamini. Nakupenda gami.
I love you, love you, love you.
Naomba uniamini.
I love you, love you, love you.
Minajua kuonga di manara na subiri. Yani takupandege uifanye gari. Yani Ferrari uifanye baskeri. Mweza konkisha penda waga mina penda kweri. Mapenzi so kitu cha mchezo yalipewa gasamani toka enzi ya mababu. Oh. Mapenzi so kitu cha mchezo DJ agonge biti nimbe singeli tuchezeo. Ni mzuri ukweli warai yake Mungu takupenda mpaka ujidai. Ni mzuri ukweli warai yake Mungu takupenda mpaka ujidai.
Nakupenda gami, I love you, love you, love you.
Naomba uniamini,
I love you, love you, love you.
Nakupenda gami,
I love you, love you, love you.
Naomba uniamini. Nakupenda gami,
I love you, love you, love you.
Naomba uniamini,
I love you, love you, love you.
Nakupenda gami,
I love you, love you, love you.
Naomba uniamini,
I love you, love you, love you.
Sio damu tu tafigo takutolea. Yani navokupenda na kuahidi takukea. Na ilo zigo uko nyuma ni utata. Yani navuta picha vipi nikikupakata. Minginyu minginyu utumbo so urojo. Yuna nichanganya mwendo wako mikogo. Minginyu minginyu utumbo so urojo. Yuna nichanganya mwendo wako mikogo. Basi cheza mpaka watu washangae. Sione aibu kunalozaliwa naye. Kwani si hao mashoga zako, uliwapenda ukawafanya ndugu zako. Basi leo nikabizi moyo wako, nikufute machozi niwe furaha yako. Basi cheza mpaka watu washangae. Sione aibu kunalozaliwa naye. Kwani si hao mashoga zako, uliwapenda ukawafanya ndugu zako. Basi leo nikabizi moyo wako, nikufute machozi niwe furaha yako. Basi cheza nikuone,
cheza
lingo kido,
cheza
nikuone,
cheza
mama mtu,
cheza
nikuone maringo kidogo kidogo. Mwemuga boshi na newas
wanangu wa bunju, nakubaliana na nyinyi. We mani kodo mani rasta, wanangu wa kijiwe boxer, nakubaliana wea madizo. Ye nakubalia watoto wa sakuveda sergeant moja.
Shanky supplier.com